love you. Told you that I miss you. Told you that I need you. That I feel you. That I love you. I told you that I love you. Told you that I miss you. Told you that I need you. That I feel you. That I love you.
Yeah, hello mwana, hope uko salama. Hasa zaidi ya jana, najua ni zama nilitakuja mpo salama, japo nasi changa sana kabla jua lijazama. Naomba mbeleni uje uitwe maza, na mimi itwe faza, nalo penzi letu tuzidi likomaza, kwa toto wetu tuzidi lisambaza, tuzidi patana iwe siku ama mchana, tusiache pendana hata kama kitu chana. Usijenikana ukaniona sina maana, na mimi nakupenda sijali kigombana. Tulishagandana toka tulipokutana, wengi kututukana sababu tunashibana. Hatuwezi banana sababu tunapendana. Urembo wako zuri wako kwengine misijaona.
I told you that I love you. Told you that I miss you. Told you that I need you. That I feel you. That I love you. I told you that I love you. Told you that I miss you. Told you that I need you. That I feel you. That I love you.
I told you I miss you. I need you huku kwangu hakuna issue. Without you never vitu viko mesi boro kiwa nani. Wachana na zote tezi kuja tupige burudani. Olize nani pengine vile kutani. Nalo penzi nimejihami kama jeshi vitani. Napendo kinitahani haswa pale kitandani. Nalipenda pendo lako nalitaka moo. Nalishimu penzi lako zaidi ya shikamo. Aige nani na ushani kaba kuu. Unani pamba toka inje mpaka ndani room. Nikiwa nawe kwengine siwezi in a room. Nasika ndoa tuta fly zetu kwenda room. Na penzi letu zidinea kama perfume. Wazidi fume, si tuzidi perform. Tulinde penzi letu lisi end down.
Told you that I love.